turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada gaar ahaan xubnaha PKK wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 10 qof qahankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga halkaasii oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxaha xad jirka ah oo ay dib ugu celiso 10 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgambigii dhicisoobay ee 2016 iyo dagaalka 10 sano socday ee ay kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas'uuliyiinka kala socda labada dal ay 4 kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO. Dhanka kale maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in boolisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan amaba ku diidaan 2 kulan oo ay mudaharaadayaashii qorsheeyeen in lagu gubo quraanka horaanta sanadka. Dab lagu gubay kitaabka quraanka kariimka ah afhaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa caro ka dhalisay dunida muslimka taasoo keentay mudaharaad todobaadyo ah iyo baaqyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden. Dhacdadaasi kadib boolisku waxa ay diideen inay ogolaadaan 2 codsi oo kale oo mid ka mid ah shaqsi gaar ah uu soo gudbiyey iyo mid ay hay'addu soo gudbisay kuwaas oo ahaa in lagu gubo quraanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February. Kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ah maxkamadda maamulka ee Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa. Balse booliska Stockholm ayaa iyaguna rafcaanka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm.